Waliwe subi ryo muti wekutembebwa okuloka nate ekikolo chagwo ne wechikaniwa ne chifira munsi nayo lwakalosa kamazi kuliloka nate kulisula matabi mpola mpola kulisake ebimuli ogwali kufude kulisake ebibala nocha katonda Katonda wabali no mubiri teni ochimulema Atabule fufweyo Yesu nakola mwamaso Katonda byakola bimewunyisa Asukise byafana biwa obulamu nate Ye Katonda wabali no mubiri teni ochimulema Atabule fufweyo Yesu nakola mwamaso Katonda byakola bimewunyisa Ono yali mulema eranga asabirisa Yatulanga ku mulyango guli omwayingira Amusaba ekikumi bambi ayambibwe Bachaluma mukama nakomye obusibe bwe Abamulabanga asabirisa Katonda akasera kekano mukama kusukiza ebya kufa ko byonna Yesu abisukiza ababa kucha wabona bali kundira ababa kusekereranga bali manya Katonda asukise ebya fana biwa obulamu nate ye Katonda wabali no mubiri teni ochimulema atabule fufweyo Yesu nakola mwamaso Katonda byakola bimewunyisa asukise byafana biwa obulamu nate ye Katonda wabali no mubiri teni ochimulema atabule fufweyo Yesu nakola mwamaso Katonda byakola bimewunyisa Osukira mu bulwadde kuluno oli mulamu Eyo business ye yafa kulune sukira Buli ekya kufa ko kyonna Kidda mu bulamu Mu linnya lya Yesu kuluno oli mulamu Buli ekya kufa ko kyonna Kisukira olwaleero Buli ekya kufa ko kyonna Ye Katonda wabali no mubiri teni ochimulema